Olukiiko lwa minisita luyisizza embalirira y'ennyongereza ya 26.9 obukadde 9 okusobozesa akakiiko ak'okulonda okutandika ku nteekereza okutegeka okulonda kw'abakulembeze ba LC esooka ey'okubiri kw'ossa obukiiko bw'abakyala. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Majeza ategeezezza nti okusaba kuno kati kwakutwalibwa mu paalamenti ekuyise. Bannayuganda baludde nga basaba nti okulonda okw'abakulembeze b'ebyalo kutegekebwe kubanga bankizwa mu bukulembeze bw'eggwanga. Majeza annyonnyodde nti ensimbi zaakusobozesa akakiiko ak'okulonda okubakana mu nteeka zino ez'okulonda okusuubirwa ng'omwezi ogw'omukaaga omwaka guno tegunnaggwaako.
Kasali tugambye mwezi gw'okusatu gw'okuna ogw'okuna kugenda kuggwayo naye nga kikandi kisobodde nga tetulina bikozesa. Electoral Commission yatuwa bill ne tugiyitamu ne tukiriziganya ku 26.9 billion betaaga esente ezo ateekwa kusasula gaze egenda kugamba nti kino kyekifo kyezibagenda kulondera eno police station eri wano so ate ekyo kiki kikoleddwa tulindiridde paalamenti okuyisa sente ezo okulangirira olunaku lw'ebyokulonda n'ekifo ky'okulonderamu omulimu gwa Electoral Commission okasaba funa ebikozeso they are ready so katulindirire paalamenti neeyisa esente ezo.